ebigambo. Akakiiko k'ebyokulonda kagugumudde abamu ku beesimbyewo abatagoberera mateeka ag'okuba kampeyini ne kabalabula nti singa tebakyusaamu, akakiiko nako kagenda kukyusa mu nkola yaako. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Nyabakama mwabadde ayogerako eri bannamawulire alaze ebikolwa ebiwerako ebizze bikolebwa nga bityoboola ebiragiro bye bakkaanyizaako n'abeesimbyewo. Ebimu ku ebyo bye Bakama byanokoddeyo ku mateeka abeesimbyewo okuyimirira mu kkubo abantu n'abakuŋŋaanirako, ekintu ky'agambye nkigootanya entambula y'ebidduka n'ebyobusuubuzi mu bitundu. Bye Bakama era ategeezezza nti abeesimbyewo abamu bakozesa olulimi olutali lulungi okukuba kampeyini mu bifo ebitalambikiddwa n'okuyozaayoza ebipande eby'abeesimbyewo nga mw'otwalidde n'ensonga endala. Bya Bakama banaabasabye okugoberera ebiragiro ebyakkaanyizibwako okakasa nti okulonda kutambula bulungi.
Amateeka gakwata ku entambula y'ebidduka oba entambula yaffe mu makubo nagangirangize tufulumya nga kakiiko sinza buyinza mu batumwe bamusemateeka ne tugamba nti ebivulu tubikiriza vuga motoka yo genda ogenda okubira kampeyini abawagizi obasange yeeri oyogera eri abantu tulaba bakandisa bakola abakikola ki naye babamu babafusiki nantabulira nantamedo nantagambwako babuliriki kugamba ekyo kireeseo ebintu kugamba nekireetawo embeera nti ab'ebyokwerinda bagezaako.
Bya Bakama era alabudde ababenyigidde mu kuyuzaayuza ebipande okubeera abeegendereza kubanga guno musango.
Bonoona oba basangula kampeyini postavi aba ebensaba ekyo mu mateeka tekikirire musango musange kampeyini postavi ya Bya Bakama kandi ne mugiwuliza mugiwunuuna singa bakukwata ogwomusango kati bagenda kukusenga ki era kusiga bwiri kwonoona kampeyini kati kampeyini kusiimu bwogiyitako n'ogenda okusebuma ki.
Bya Bakama bulagamba nti bategese okusisinkana ba agenti ababeesimbyewo ssabbiiti egy'okulaba ng'ebitatambula bulungi biterezebwa.
Kaweefube okulaba nti tumalawo endooliito zonna oba obutakaanya obuzzeewo obw'embeera yonna ekizzeewo ekiwage kitwana nkulinga bannayuganda wikijja tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwaffe olwokusatu twateekawo enkola kati okubeera nga na enkuŋŋaana okubeera na miti na agents ba presidential candidate okubeera na okusinkana ba presidential candidate agents ba presidential candidate abatongole byokwerinda Uganda Police Force n'akakiiko k'ebyokulonda twakakola enkuŋŋaana bbiri nga tugenda kubeera n'olukuŋŋaana lwa miitingi ey'okusatu wiiki ejja tulabe kiki ate kiki okutaataganyiza embeera okusooka eyaliwo buli bintu nga bitambula bulungi tetekizzeewo kwatazape whatisit that is causing this fracas.
Bya Bakama era alabudde abo bonna abasuubira okusigala mu bifo awagenda okulondebwa ku lunaku olw'okulonda nga beekwasa nti bakuuma kalulu okubeera abeegendereza kubanga bandimaliriza mu kavuyo.
Voter protectors bw'onoonya mu kitabo eky'amateeka tebaliimu sebonyabo tebaliimu abala tiwagala kugoberera mateeka tetuliiriza mateeka sebonyabo voter protector mateeka taliimu era bwe banaawa simanyi bakuwadde olukusa genda obeere voter protector zikusanze nsinga mbaddeku mukama wange n'agamba genda obeere voter protector nesitekuba waka abaana bagenda bayoola ng'enseenene mu kintu